kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ኬሳ ሳላማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገሌ ፍዲ ደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍ ዲዮ ከነን ሰገንታ ከኝ ሆርዶፍታን ጠገፈቶን ከኝ ተሞልተን ጉያን ሀራው ኮሎሊ ሰዲግ ደሚሽን በረኩመ ለማፍኩረ ሰገል ኬሱ ሜሲቱን ኬሰነራ አንቱ ጁቤ ሆራት
ሂደለ ጋበያ ካኒላለን ሱዳን መስሪፍ ዋሽንግተን ረንዴቢያ ሱዳን መስሪፉ ኢትዮጵያን ዋሽንግተን ፉና ከመሪያታን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋፈተኒሩ መታው ዱአራተ ተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳል
ኦዱገባሳን ኬኝ ሙክታር ጀማል አዳማ ከሰቶ ጂረው ቱጅሩ አሌላን ረትራው ወተመጅራ ኦዱ አቡደዴስና መጋላን አምቦ ተዝገብት ዴቢ አጅራቹ ቡልቺንስ መጋላ ኢብሴራ መጋላ ለነዳዳስ አከሱመ ተዝገባውን ሁጂድ ለት ዴቢኡን ገባ ሰማጅራ ለማኑ ገረቦዳ ዲያታ አንገጡም ረሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱም ማውዱፍ ጃለኒ
ይደለጋ በያ ከኒላለን ሚኒስቴሮን ሃጃላ ኢትዮጵያ ሱዳኒ መስሪ ገረ ዋሽንግተን ፉዳን አከ መሪአተኒፍ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አፈራ ንጅሩ ኩኒስ አቡማ ቀበኛ ለጋበያ ረት ረኮ ኢትዮጵያ መስሪ ግዱቱ ማሜረቲ መሪ ፉል ፈቱ ተኡኒፍ ሰሜራ ጠለያ ፈራ ቪኦኤን አርገ ኦኪን ሀርከገለ ኩን ኦንኮሎሌ ሰዲግ ደሚ ተኮ ሚኒስትሪ ማለቃ ስቴቨን ኑቺን kan mallatte saniyota ufi biyoti saden akasumas presidenti banki addunya kan ergame ture dubbi man banki addunya ibsa basanin presidenti bankicha addunya mari gagge famuttir machuf karora kan qaba yota ukunis biyonni saden jechu masri ethiopia af sudan gutummatti tirmato abdi jedu rata u dubbatan masrin mari gagge famuke sak amni ala sene akaila luga facha turun sheyadatama president mumich minister ethiopia sumni nam qami ala dufe yottirmate kan waligalanta udubataniru odugaba sar radio sagale america muktar jamal adama ke sattar agana mo jirratu juru namota hokkara kakasanin halela memi dan rage jira muktar rakona ge nyama gala adama mudate ratti gabasa qoppe sufitu hordofa jiruru kutame jeda obolesisa adnan mohammed ሀለቲ ሙክታር መናበኤ ሩኩተሜ ሲዮ ኢብሱ መናበኤ ኦቶ ሰገንታወይ ወራባ ጅሩ አከተኤ ሲብሴራ ኦቶ ዋን አርጌ ቪዲዮን ወራባ ጅሩ ወሪሆ ከረከካሳንሱን ዋን ገሬን ታአኒ አርጋ ቱረኒፍ ዱፈኒ ዳጋዳ ሩኩተን ጀዴራ ገረቦዳ ገባሰቀምና ጎዲናር ሲዲያ መጋላ ዶዶላ ከሰት ወልት ቡይንሰ ኡመሜ ነምኒ ቶርባ ጀፈመኒ ስርና አዋልቺሳኒ አራራ ወተሙን ኢብሰሜ ጅራ ራያን ትሰብያ መጋለት የገቶዋቴ ቦደ ነገኛንግ ቶቆ አርገሜራ ፖሊሲን ሚዳ ደቀበ አደባሱፍ ጀቸ ገሬ ቶቆ ሁንዴሱሳ ኢብሰሜራ መጋለት ከሰ ከጅራን ወልዳ ክርስቲያና ለማፊ መስጂድ በከሸኪን ጅሩ ኤጉምሲ ቢፈጀባቴ ንትፉፉሳ አንጓን ፖሊሲ መጋለት ሳጅን ሀጂ ኢብሰኒሩ አረነጋን ኦል ጀደኒ ማነን ጉበተሜ ቀከተ ኤስ ቆራታ ጅር ጀቹሳኒ መለስካቹ አማ ፍንፍነ ራገባሴራ ሃሌላ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ታኡኖ ሉጀደሙ ሸከሜ ማጤ ሂጠቶታ እስላሚክ ስቴት ካን ፑትላንድ ከሳ ሃሌሉሳ ጅራቶ ንብሰኒ ጅሩ ነምኒ ጃን አርጌ ካን ኤኙማንሳ አከይ ንብሰምነ ቪኦኤ ጋፈቴ አከጀዱቲ ሚሳይለ አፉር ታኡቱ ካን ጠያራና መለይ አሜሪካ ራተው ኖ ሉጀደሙ ሸከሙ ጅማታራ ናና ጋሬኒ መርሰሚ ሰና ሃሌሌ ሰናቦደ እንኒ መጋላ ባዲያ አሜራ ቦሳሶራ ገረኪ ባቲ ፈገኛ ኪሎ ሜትር ዲበቶ ኮፍሻንተ መረት አርገመ በኪ ሃሌላን ኩሩን ራወተ ሜጀዴራ ጀልቀበ ጠያራ ለፈት ገዲቄ ጋሬ ንራ ማርሴ ሃሌላ ጉዳ አፉር አደዱማ ደቂቃ 15 ኢትፉፌ ደጋመ ሰንቦደ አሪ ጉዳን ገንዴን ከሳሙላቹ ጀልቀበ ጀዴ ኦዱንከኛ ካኑ
ከደገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሄሪር ሞርሚ ጉዮ ተላማን ደርበኒፍ መጋሉተ ኦሮሚያ ጋራጋራ አትገገፈማ ቱሬራ ዳንዲን ጩፈሜ ኦጂን ኢድሌ አዳንጭ ቴቱሬ ሀር magaloto oromia ke sat thal na genya gari thau dandin chufame baname mannen daldala banamaniru hojin idle egalera jadan namon radio sagale america fiada kennan tsahaydam totu gabase
magalota nanno oromia bakkadda dadat guyota lamander banif sababa aggami tintala siyasa fi director olana oromia media network omn jawar mohammed ratti taisa mira jedame ni balale fannajechun umman hirira geggeessa turera bakkewan hirir mormi bifajjirate gara walitti buinsa amanti fi sabatti gara galettis lubunna mota waregamun ibsama turera hato male kalesa ware boda raqabe halli ture karana gata kadebuf wamichi gaddis hogansa oromorra taisa mira radio sagale americas kana rakawdan hallina genya magalu toromiya tokko mal rejrejechun qamuli addada hasofsise jiram dergaggo ali said magala sallarra bilblan seram
gafa yalin galgala jawar mohammed rakra watamira egale alkan saati sagale raegale keron gara kararatti baye murmi sarage jimata ture aka magala kenya tijechuda anga nanno saati turba olakatti karamanagati niriri gonitti kuve jabota nanno manamanta da godachudani manamanta ke sattu kinde sanya manta ke sana yechu leratti daga darbatani mi dan kamaer kangai nanno namasuddu lama kasrata gabti tujira sochi lento ko tokole gala mani jira ni manen dalala bana mani jira naga yechunin danda ma amatu
alina kajaretti qamole hirira sagale dagesu qerombe gara walitti buinsa amanta fi sabatti kallatti qabsisuf jeqan qamne genya hordofu qaba negenya magalatti sirnan tasgabesu fi jere gogocalan magala wadairati erga kales ware boda ogans partile murkatto to oromo fi jawar erga dabarsanin as halli magala awadai dabalate kallati harargetin magalo sujran kesatti negenyi bu era jere
amma amana mu dalaga egele kanjimatis eglame undiru dalaga debe jiras wan tarar jirus kazali kale partin batte boda undi khay jiram ma namu jijir bana me ma dalde mumalle namni shak madra jira male jiru e timma
fadin nagaya dirgago qasim adam magala shashaman nirati hala magalatin itolt radio sagali america timira
magalan ke nagaru ammo asalan no chiskero wajin taw tanka fura walin taw afundi sadu jal kama ke kara ile wadin ke hanno gubara chene gubara paris kara ka danin gara awasa ge sulle barala kara bale robe gara 40 minchi kara funtinne kunundunu bana me jira kalish almost akuma yinkena fa partun siyasa kenna lewan tukina karabana injiran sanarra yomasanarra karabanni galgalu marra wasikina kana daga udani jitsi kullu banana hotelal lede bolate wajinanalle wonu wartu ansocho
magalu to oromiyatti sababa hirira mormitin guyyota lamandarbani fojini dile addanje teture kanjiran ittianani biro dimota communicationi motumananno oromiya obbe irissa tarrafa halli yero ammajuru tasgabbada jiran
ke sumattu hirira guyyota lamandarban ture walkabate takkonna genya umame ture do tokotokotte do edutti karmanagati kan namni mormi gasi kabu nagese gale garo do tokotokotte amanta dawo godachu tinyau qabolen ti aka kanate sakti bu argachu socho aturan wanjirani gara amanta tinanaye midani lubuna mota kasumat kama kabenya latmi dan kakabe jira kasumattu magalota kanaka dama kanaka bare robe dodola magalota brotti sakuma kana amantati walikabatechu gara amantati daiverti taiti midana kakakabuta asfame jira uya kesumattu kanesa gara galgalati kafe karanju fate ture sama banamu egale kesumattu guyara karan hundumtu banada magalota heddu kesatis sochini dile egale kanjirochu sochinge jiba sochini gandala doba yete galero domurasat sakuma kana kane gala jira walu magala olaname amma halina anno kenya almost do turetti debe atangirochu
obbe deresant dabaludan nagenya amansisa kanfidu ummata wantef bakka jirutti nagenya akajratuf qindominan waltexu qaba hawas nijidan umnon nagenyas hoji naga exu ummata walin qindomun hojjechu itifu qabas jiran nemonni magalota addadara radio sagale america tifiya dekenen kaum zahirira mormi guyota laman darbani fegge famature aggamin tintala siyasa fi Direktora Olana OMN Taisa Mera jechuudhaan hiriirri taisa matureera kanaaf immoo qaama aggaammii kana taasisuudhaaf karoorfate mootummaan qorate uummataaf ifa gochuu fi seeratti dhiyeessuu qaba dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jechuun dubbataniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif saahidaamto finfinneerra
gara mata dure sattanutte naceenu magalan ambo gara tasgabbit debia jiraachuf dandin baname sochin egalu kantiban magalicha ibsan lubbu darbef qabeenya mancaef gaddu sani kantiban magalicha bo tarafa badada radio sagale america timaniru hojigegesan hospitala wali gala ambo obbo dabbe fattana walittbu insa gama guyyo talaman darbe umamen namonni shanduuf digdamni madawbeek saniru na kormalkatu gabase
Walitti bu'iinsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12-13 bara 2012 magaalaan bootti hiriirtoota mormiif ba'aniif poolisii jidduutti mudateen lubbuun namaa darbuuf namootni madaa'u hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Amboo obbo Dabbabee Fexxanaa mirkaneessanii jiru.
Egaa taatee eeggaddaa gaafaa guyyaa 12-2 bara 2012 namoonni miidhamanii nu bira galan namoota 11 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 lubbuun darbee jira. Namoonni hafan saddeet ciisanii yaalii nu biratti argachaa jiru jechaadha. Qixxaansuudhaan gaafa 13 taatee wal fakkaatu ta'een namoonni 14 miidhamanii kan nu bira dhufan yoo ta'u isaan keessaa namni 2 kan lubbuun darbee fi namoonni 3 miidhaa salphaadhaan yaalamanii gara manaatti kan galanii fi 9 deebi'anii nu biratti yaalii ciibsanii yaaluu argachaa kan jiran ta'uusaati. Isaan keessaa guyyaa irraa amma yeroo intarviyuu goonu kanatti namoonni 3 yaalii fooyya'aadhaaf gara Finfinneetti erginee jirra jechaadha. Egaa umriin isaanii 17 kan du'e 17 jira 80 jira jechaadha. Baay'een isaanii umurii mana 20 keessa kan jiran ta'uusaa ragaa qabnurraa ilaaluun hin danda'ama jechaadha.
Maayi inni ka'umsa miidhamu isaanii wanti ta'e?
Rukutamaniiti rasaasaan rukutamaniiti kanadha inni kaan miila rukutame inni kaan mataa rukutame inni lapheera rukutame illee jira rukuttaadhuma rasaasaatiin ka'umsisaa jechaadha.
Warri
madaanis isaanumaa.
Namoota hospitaalichatti ciisanii yaaliin godhamaafii jiru keessaa muraasa dubbiseen ture.
Malkaamu.
Malkaamu.
Kalee.
Eenyu kan sirkutti?
Meeku jarumaadha.
Maalii rukutame?
Rasaasa.
Bee jiraa amma rasaasa? Kaleen keessa dharkaa maal irratti argama
jedhama? Ittiin dubbanna.
Maaltu sitti dhagahama?
Ukkuba yaara humna olu gizee duraa na nokkumne amma na ukkuba yaara. Na guba yaara.
Umriin kee meeqa?
17.
Mee maaltu ta'e gaafa sana?
Gaafa roobi. Gaaficha nama baay'ee nama 3 na biratti rukutanii jaarraatti achii itoo hiriiraa deebi'aa jirruuti immoo asitti isaatii booda na rukutani.
Gaaddisaa.
Gaaddisaa inni.
Beeksisaa.
Maal keerra kan rukutame?
Sammuu.
Maali rukutame?
Shiboo sibiila sambaata sana ulee gurraacha.
Eenyu kan sana?
Foolisii.
Gabraa eessa rukutame?
Harka.
Harka keewwa maalii rukutamte?
Shiboo dhumannis. Shiboo.
Yaaliin kee akkamii?
Yaaliin waan jedhu amma guyyaa 2 jira.
Haala kamii irratti argamta amma?
Amma waan jedhu furmaata xiqqoo argachaa kan jira. Asii xiqqoo kalee maddiin adaanii ishiin dhukkubaa jira.
Yeroo sana hiriira keessa turte?
Ani hiriira keessa jiru maddiin jira. Galuuf an deemayyu. Innaan galuu deemu rasaasni tokkoo'ee. Innaan tokkoo micoo wayii na jalatti dhaanii ajjeessanii. Ishiin gajjiree ol qabatanii. Dadaqqabanii achirratti na dabadabee.
Daandiin hiriira mormii kanaan cufamee ture banamee jira. Tajaajilootnis hamma tokko jalqabanii jiru. Ta'us ammallee baankii daldala Itoophiyaa damee guddicha magaalichatti argamu malee baankotni kanneen biroo har'a hin banamne. Suuqiif tajaajilootni daldalaas bifa guutuu ta'een hojii ittiin seenne. Kantiibaan bulchiinsa magaalichaa obbo Tarrafa Badhaadhaa darbuu lubbuu madaa'uu fi manceena qabeenyaa yeroo hiriira mormiitti mudateef gadda itti dhagahame akkasitti ibsatanii jiru.
Aktiivistii beekamaa Johaar Mahammad irratti aggaammii taasifame wajjin wal qabate qeerroon magaalaatii fi akkasumas qeerroon godina keenya magaala keenya keessatti sagalee mormii isaanii dhageessifachuudhaaf yaalii godhaniin wal qabate badiin raawwatame akkasumas lubbuun namaa darbe qabeenya irra miidhaan ga'e baay'ee kan nama gaddisiisuu fi akka bulchiinsa magaalaattis gadda guddaa keessa kan nu galche yoo ta'u dhimmi kun raawwachuu isaa wajjiniinis wal qabate yeroo tokko gaaffiin Oromoon gaafatu akka yaaddootti kan ilaalan tokkummaan Oromoo ija hammeenyaatiin ija jibbaatiin kan ilaalan isaan kun akka waan carraa guddaa argatanitti fudhachuudhaan uummata gaaffii fi akkasumas mormii isaa dhageessifachuu bahee sana dawoo godhachuudhaan badiin tokko akka raawwatamu ta'ee jira jechuudha.
Qaamonni gargar ba'an jiru dhimma kanaan wal qabate.
Badiiwwan raawwataman kun eenyu raawwatee akkamittiin raawwatamee kan jedhu kun gara fuula duraatti qulqullaa'ee qaama dhimma ilaalu hundumaan ilaalame uummataaf ifa kan ta'us yoo ta'e sadarkaa marra geenyatti garuu gochi godhame. ajjeefame badii raawwatame lubbuun namaa darbe qabeenyi barbaadaa'e karuma kamiinuu fudhatama kan hin qabnee fi kan nama gaddisiisu ta'uusaati. Dhimmoota seeraan qulqullaa'anii ilaalamuu qaban gara fuulduraatti seeraan ilaalamanii kan qulqullaa'anii seeratti kan dhiyaatan.
Obbo Tarrafan ergaas dabarsanii jiru.
Uummanni magaalaa Amboo fi Qeerroof qarreen keenya hawaasni keenya guyyoota lamaan kana keessatti waan lubbuun namaa darbee fi qabeenya badiin alattis ammas dinagdee Oromoo duubatti deebisuudhaaf suuqiiwwan karaanii fi manneen nyaataa manneen hoteelaa fi kan kana fakkaatan guutummaan guutuutti gara hojii isaaniitti deebi'uu danda'u qabu. Kana irratti qaamni hundumtuu tumsa gochuu danda'u qaba. Uummanni keenya gara hojii isaa idileetti guutummaan guutuutti deebi'ee jiru sun cimsee akka itti deemu gochuu danda'u qaba. Dhimmoonni lammaffaan nageenya keenya amansiisaa fi akkasumas gaaffii gaafannu karaa nagaa fi dimokiraatawaadhaan gaafachuu wajjin wal qabate aadaa qabnu guddifachaa deemuu danda'u qabna. Kanaaf nageenyi magaalaa keenyaa amansiisaa akka ta'uuf uummanni keenya hundi tumsa gochuu danda'u qaba.
Nagaa waaraa akka dhufuuf qaamolee hawaasaa garaa garaa wajjin marii gochuuf yaadnee irraa jedhan kan tiibichi. Waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa taasisee irraa ka'uudhaan magaalaa Amboo dabalatee iddoowwan rakkoo nageenyaatti uuman birootti miseensotni raayyaa ittisa biyyaa akka gara sanatti imalan gochuusaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsu sabaa himaaleen biyya keessaa har'a gabaasanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa.
Har'a oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaal irraa Adaamaatti balaan dhaqqabee jira. Humnoonni gidduu kana magaalattii keessatti hookara kaasan jedhaman Muktaar irraan balaa geessisu obboleessi isaa himeera. Gama biraan bulchiinsi magaalaa Adaamaa namoonni sagal du'uu dubbata. Galmoo Daawwittu gabaase.
Har'a ganama sa'aatii 2:00 walakkaatti Muktaar Jamaal gaazexeessaan VOA balaan warra gidduu kana magaalaa Adaamaa keessatti hookara kaasan jedhameen irra dhaqqabee jira. Obboleessi Adnaan Mohaammed VOA Muktaar hojiif bayyootuu yaada jiraattotaa haala nageenya magaalatti gaafataa jiru daandii guddicha magaalattii naannoo Jamaal magaazin jedhamutti warri kun miidhaa irratti geessisee jira jedhe.
Inni ganamaan bahee otoo sagantaa waraabaatti jiru reeffa ofii argee karaa irratti beekte. Ijoolleen naannoo sanii gurupii ta'anii eeganiini sagantaa waraabaatti jiru bakka dhagaadhaan dhahan. Amma mataa isaas iddoo sadii buruqe hidhiin isaa baqaqee jira. Lukni illee miidhamee jira akka malee dugdis akka malee miidhamee jira. Homaan jedhu amma garuu bahee jira. Amma emergensii keessa ciisee wallaansa fudhataatti jira. Homaa bakka Oromoo ta'eef qofa bakka namni Oromoo ta'ee sarara saniin darbee jennaan si ilaalti afaan si gaafatti yoo afaan Oromoo deebi jeebisee si ajjeefti.
Akka Adnaan jedhutti warri Muktaar irraan balaa geesse kun namni dama caalu ulee dhakaa fi meeshaa kaan adda hin baanillee harkaa qabu jedhe. Yoo Muktaar irra balaan kun dhaqqabu humni irraa ittisa biyyaallee naannoo sana ture jechuun dubbate. Obboleessa.
Sagantaa otoo waraabaatti jiru hin argite dhooftee meeshaa harkaa fudhattee rikardara isaa. Ayifoonii isaa irraa fudhatte egasii duuba makalakayaanis naannoo masaan jirtiyyuu yoo gaazexeessaa waan ta'eef inni amma arganii jennaan rumaa dheebisanii bakka nutti bilbilatee egasii dhufnee manaa fuune nu rumaa baanaa baheetti bara.
Adnaan waan Muktaar irra ga'e yoo ibsu gidduu kana mormi mootummaan eegdota ijaaruu Mohaammed Aalaa malleen kaasee waan jedhu walqabatee magaalaa Adaamaa keessatti namni ajjeefame waan turee fi sana qulqulleeffachuuf bahee jedhe amma hospitaalatti yaala isaaf maloo argataa jira jechaan dubbate. Jiraattonni magaalaa Adaamaa jidduu kana magaalattii rakkoo keessa jirti jedhu jiraatan magaalaa Adaamaa maqaan isaanii akka dhaamuun feene takka waan kaleessaa fi har'a magaalattii keessatti deemaa jiru akkas jechaan ibsan.
Kaleessa gara ganamaa namoonni garee qeerroo ta'an aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi dareekteroo inni Jawaar irratti ture mormoota fi ganama kan ba'anii turanii. Isaan karuma tasgabbii qabuun sagalee isaanii dhageessisaniiti gara manaatti deebi'u kan eegalani. Gareen biraa immoo karaa qindaa'een kallattii adda addaatiin seensa Adaamaa kanaan gara naannoo Asallaa kanarraan seenanii gara Boolee jedhamu kanaan seenanii naannoo qubattoonni jiran kanaanis seenanii. Gareen kun sagaleen isaan dhageessisanis sagalee biraati arrabsoo of keessaa qabaa arrabsoo sabummaadhaan wal qabatu kan Oromoo arrabsuudhaan wal qabata. Sagalee mormii hamaa dhageessisanii kan darbe nama afaan dubbachaa deemu kamiyyuu yoo itti dhufan rukutu waraanu waan akkasii kanatti ture. Hojiin isaanii kun humna nageenyattiinis dafee waan gidduu galamee miti. Poolisiin Oromiyaa humna qabuun yeroo isaa eeggatee hojii nageenya kabachiisuu irraa waan olii gadi deddeemaa ilaalaa turre. Kallattii biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa daangaa seensa magaalaa Adaamaa hundarrattuu akka uummanni immoo gara siyaas hin seenne dhoowwaati kan ture. Miidhaa kan geessise immoo harka duwwaa miti jarri kun sibiil meeshaa waraanaa qabu. Waan akka gajaraa maal kanaan dabalata. Meeshaa xixiqqaa waan akka shubbisii kana baay'een isaanii qabu.
Adaman anu du wafur, tukurabai, franco, bolefi, nanu kubatunne arau kubatani jira nirati, warri gurumaya du feba lagi sekun, balade kapsisani yuru ujiru, jira tankun.
Baik insani warra hula beku, nama kasumati magal magesa gafu jirati, insta jirata malu jata wa nairu, butu profili sabi kusbanu, warri hula sani beku jiru kes, abata maruma. Kami negaranya kedua dapat cura kelensa ratus kasur. Amat akhirnya nanu abrata ini si kamu datar rafa keserilalah jari umat itu anwarrebo. Kami negaranya mau kelensa ratus kasar. Saya nu kasar sana kerja macutu apa ya dengan si perkataan naga antro. Kami negaranya kerja ratus kasar ni sekarang hawaan ada aja jatuh berwarna. Isani jari aku wanti bungkapan ayat ini nukasu jari garu naga ni nukasu cuma tua ni pasal nana allah lah fakat. Harra umang jero tiko kerlensi harra jero gari dah itu ni mana dah dalam tu tu si dana maniru so cinto kotok si tajil lagi jiwa aku nak duras tawa tu wanti muras ni jira. Orang cakap nak kena special orang polisi orang Mia tak ni mau ligat patroli kan istilah foto ligat di depan ni wanti kotok sotchi goccha jero. Namun ni mahu kesilasan injer sungai titik karan nata bahkan ni aku semua berano dah bersyukur untuk jalan orang itu armasan berani siasa jiran tu sejak kita rangkada fitiko harrawai.
Hato umali harrawar kurmai magalat kisah tijarat atau mida jurukun harras nama utala maran magalat ada makisah ti mida rangkai seni rujukan jiratan kun. Taya ada mati kedua nata ajaru itikafatam tu wajar komunikasi magalat ada ma ada raudau senggafan niturre. Balagi dukanatin ada makisati, namun segala jenis famuimani, mida gal tesa viewer dak kabe, akaku baka mana ledubatan.
Akawali gal lubuna mota, akamagala kini terbi, angga guya harati cikana dewasani nama mota segala, ira sedetip diwarti tu kola, lubuna maturba guya kalisati nami dalam moga fadu sal guya jadi dewasani dah, karena akawali gal lubuna masedetip segala kan derbi tau fi, namun ni. Perbuatan itu kantan, madani, posisala adama pesat, yali argetcha kanjiran tahu sahdi. Guys, esabi oe duga dah wan kanda lagi netin ture, kanas ya, kam ini masani bekamik, kam ijaran, kam gempalan suchu, nanu kita magala boleh janda boro pesat sila, terka kani guys esak kanarat, kamolin kuniti agami kanati agaman. Ya, asal negaranya TV ummat Kenya dan nanti kun jero amma hospital referral general ada makisat, yani kanarga cajiru fi jero amma halagari rekan jero tahu sahdi, kanamalek asal negaranya Kenya ummat wajin wajin indo mudan negaranya tibut mangu sektor besudas, yani jero yani gari tahu sahdi si negaranya sektor besudas jero tahu sahdi.
Adda rawda, warra balada kapsi jada mankana, kaamina kakabichis tota motumma, tuwa anu jala ul chera aja diga fadden ture.
Huni na genya kenya yokani muut asfa na genya magala kenya, kamule indomina hojjatu kabwalin tawudan, gafu mabura wanti kunjal kabera kasi, fa kenya sa kaamana mawasha wardiya kan taik, kani lala ilma oromo terat shuan kan harawati, atataman tera jala ul fame kan jul tawusati. Karena malaysia awalin ada bisa ijarah mani, bisa gempa mani, so cuma zana kenya je kuras, gama aman sih, gama dressya sah, gama wan beragut sudah, jadi insan kita dirubah sudah, langgau tahu cepat aturan kanam, ada antara dan kumpulan sudah kesa kesa dia mudah, tuan muthi raja awalin jerani sih, itu syakmani itu dah, kan rata kumpulan sama jeran tahu sahdi.
Adda rawdan nageenyi magala da mafoye era jeranu sih, jeratunni magala tigaru amma sudah kamna aje cundubatu. Gabas segala Amerika, Galmudait, Nairobi.
Odu gabas hakinnya Mukhtar Jamal Adama ke satu jiru tu juru ruku tamu lal tse boda kanagara hospital awali gala Adama tibul bulun wal ans argata kajuruf hal disawaya wajrachu isumar rahuban nejra namu tu tibul bulun dubise.
Kam Mukhtar bagarabi lubu ke olche ba rifanne ero kanada genyu ak tamjir tamalo.
Jari dama omam jatu wal lubu kasada kisunitif. Nita kama ati kena raja, nita kama si jari itu dua mila kesemuanya, nathan berkalama kabur ke, nita raja mo, jadi raja mo, kata saya ini sabjari raja itu jira.
Rukuta demo, waran semo, kami timid dance raga.
Nampak baru dagang aja nanti roga diruarga kere, wajah laga kat, nanti berkantara itu dihalin nak kawan. gabaasa keenya kaleessaa irraa wantoonni hafee hangi namoota du'ee namoota madaa'ee gitaararraa illee ilaala naannoo namoota du'anillee maatii bira dhaqeen dubbisa jedhee bahe. Akkasumaan nama tokko ka du'ee kuniin eessa qabatanii gama awwaalaa deemanitti dhufee ijoollee muraasa dubbisee ijoolleen arginee fadhanii natti maaturan intarvii godhaara. Akkasumaan intarvii godhaa jiru OBN Oromiyaadha. Oromiyaan oolyaaja ugala waliin jedhanii hundi isaaniitu bakkumaan dhaabbatutti dhagaadhaan dhiitootaan naqaganii akka waan godhu wallaalee inni kun meeshaa koo saamaa wantoota ittiin waraabuu hundayyuu saamanii fudhatanii kana lafatti natumanii ani OBN miti OBN adallahuun VON jedhe afaan Amaaraan irra deddeebi'ee OBN oogalee Oromiyaan oogalee jedhanii akkam akkasitti natuman siisii keessaa fa'aa mallaqa fudhachuudhaaf waaleetii baasanii turanii waaleetii lafatti gatanii kanammoo bakatta'aa ture tokko eegasii ID baasee arga ID VOA gubbaadha jira oomishatuun VOA nuu ta'uut jechuu jalqabanii maqaa waaqaa fi maqaa VOA gubbaarraafi malee galanatti hin fakkaatu.
Namoonni kun namoonni akkas godhan kun eenyu akka ta'an beekamaadha? Wanna beektu qabdaa? Namoota akkamiiti?
Ijoollee safara naannoo magaajana Jamaal jedhamuuti. Ijoolleen sunniin baay'eedha lakkoofsi isaanii akka malee. Isaan sunniin hundiyyuu dhagaadhaan mareebaa turanii waytaviyee ta'uu kiyya beekanii ID argan immoo yaadaan wal qoodanii wal dhoogguu jalqabanii gaafa yaadaan wal qoodanii jedhan immoo warri duraan natumaa turan madhiisanii na biraa deemanii warri narraa dhoogge sunniin ijoolleetuma naannoo kanaati jedhanii sunniin kaasa'an dhageera.
Meeqa ta'u namoonni dhufanii si rukutan kun?
Warra awwaala deemurraa gareen tokko citeetu manatti dhufee yoo xiqqaate jalqaba hanga shantamaa tokkotti waamaa achi booda garuu gaafa dhagaan akka qabbiinatti roobuu eegalee of wallaale makaamuudhaaf waaleetii biyya siisiidhaa gaafanii dhimma waan akkasii dhimma siyaasaa qofa miti dhimmichi saamicha illee qaba. Akkuma ija kiyyaan argu waan ittiin waraabu iPhone zimmarii riikardarii meeshaalee waraabbii qabu hundayyuu. Gamaddi kiyya argu bitatanii fiigu warri kun natumuu gidduudhaan immoo warri bitatu warri siisiidhaa mallaqa fudhannaan inuma fiigaa waaleetii keessaa fuudhii baasanii waaleetii lafa buusanii fiigu namoonni argatumaa kana keessatti.
Achi booda raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa yookaan VOA irraa ta'uu kee baranii dhaabammoo akkamitti xumura irratti kan dhaabbate?
VOA irraa ta'uu kiyya baranii dhaaban malee hin dhaaban turan.
Inni si dhaqqabe jiraa battala sanatti?
Ani nama achi naannoo kan jiru hunda isaaniitu hin beeku ture garuu namni achirraa hin fagaatu eessumni kiyya ka waliin billee biraa ga'ee jira ture bakka hawaasa ta'uu hin dandeenye bakka akkanaatti na rukutanii dhufeera qofa jedheen inni battalumatti na dhaqqabee gama hospitaalaa dhama jeneraal na geesse.
Humni nageegumsaa naannoo sana hin jiru yeroo sanatti yookaan immoo namni humna nageegumsaa waame hin jiru yeroo waan akkasii irratti raawwatamu?
Humni nageegumsaa raayyaan ittisa biyyaa nama shammoo maal ta'anii bakka itti natuman kanarraa meetira 200 caala irratti taa'anii jiru meeshaa hunda qabatanii riskaansarii hunda qabatanii taa'u namni nuti abbaa kanaa jedheen jiru. Ijoollee sanniin dhibba kana kaleessa irraallee wanta ajjabaa ture ijoollee sanitti dubbatanii horii raayyaa ittisa biyyaallee poolisii federaalaalle.
Yeroo reebichi kun hundumtuu raawwatamu oomaa gara keetti illee hin dhufne jechuudha?
Nam tokko natti hin dhufne gaafa nareebanii achi eessumni kiyya kunna fuudhe achii ka'uu achumatti ofuma biratti arginu meetira 200 irratti maal taate jinaan dhiirri narra yaa'aa ture dhiirri narra yaa'aa jirullee ni argu maal taate illee namni
amma wallaansa akkamee argatte miidhaa sirra ga'eef?
Doktoroonni yeroo jalqabaa mataa kiyya keessatti dhiirri gara keessaa jiruu danda'anii sodaatanii turanii isaammoo qorannaa. Sitiskaan jedhamuu fi MRI jedhamuun illee ilaalanii jiranii ammatti dhiigni gara keessaatti jibeen jiru inni gara biraa kan hidhii xiyyaarra baqaqamoo sarjarii jedhamee wadhameera. Peenkilariin tokko gannadhii fi dhukkubni natti dhukkubaadha gidduudhaan kanii immoo peenkilariidhaan agarsiisu.
Mukhtaar gaa utuusi dhukkubuu natti dubbataa jirtaa kana caalaa haasawa sittiin dheeressuu baga rabbisi oolchee.
Thank you.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 19:25 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.